Square music.
Tazama na yo rangi ya Dubai. Apata taka rorani, na mwaga wino mina yeti la jai. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo. Wala ana tu yu mremo, nesi ataki tonani.
Why?
For sure baby you
my.
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why? Why?
Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama. Relaxi garden, tupate mango passion. Najua napendaga fashion. Zawadi ya jinzi dozen. Ikikona tuna smile ata ukinuna. Mimzima, ilo jichoka upo imenitafuna. Mazima, nishaweka sana lingo, hadi ulimbo. Wala ana tu yu mremo, nesi ata kitona ni.
Why?
For sure baby you
my. Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Pati hata kampani.
Why?
Usizuge badai. Si unipe data. Umefanana na mama. Miniwe baba. Usizuge badai. Si unipe data. Umefanana na mama. Miniwe baba.
Daddy.